Matters on the Beats.
Nilitaka kukambolu na kwenda kukambolu maisha ni kukambolu mashida sikatabolo. Nilitaka kukambolu na kwenda kukambolu maisha ni kukambolu mashida sikatabolo. Nimeshinda nikibeti nikaishiwa kwenye kibeti, kisha nikaenda kilabuni nikapunguse haya mawasa. Joylo City next on the depot, so holy money, holy Bible, na kila kitu unbelievable, started preaching parable.
Naam kijana, hebu sikiza, naomba sikiza kwa makini, hebu kapande hii mbegu kisha uone mafanikio.
Kwa kutamani miujiza nilichosewa ile kubwa, easy come easy go, ole wangu nikatapeliwa. Nilitaka kukambolu na kwenda kukambolu maisha ni kukambolu mashida sikatabola. Nilitaka kukambolu na kwenda kukambolu maisha ni kukambolu mashida sikatabola.
Maisha ni kugamble, Mungu alishapanga, sivyo ndivyo. Leo tunaishi, kesho tunakufa, leo tunakosa, kesho tunapata. Kuna walopata, kama mchwa, vichwa katingiza, ndani ya club, wakawika. Waiter, tunataka kutingika, pokezi meweigh ma kilograms. Ghetto ni design ama pentagrams. Maisha ni karata, wanaishi leo, ajua kesho ni maulana. Anajua kipata na ukikosa, ukilala pia na usimsahau. Kusema asante Mola inatosha. Haya maisha nishayajua, kama karata nishajua, sitayochezea tena, mengi nishayapitia. Haya maisha nishayajua, kama karata nishajua, sitayochezea tena, mengi nishayapitia.
Nilitaka kukambolu na kwenda kukambolu maisha ni kukambolu mashida sikatabola. Nilitaka kukambolu na kwenda kukambolu maisha ni kukambolu mashida sikatabola. Nilitaka kukambolu na kwenda kukambolu maisha ni kukambolu mashida sikatabola. Nilitaka kukambolu na kwenda kukambolu maisha ni kukambolu mashida sikatabola.
Yeah man, your life ni kugamble man, but ukigamble ujue kuna kupata na kukosa, au sio?